SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Somali.
Halka aad nagala socotaan waa idaacadda SBS laanteeda af Soomaaliga.
Warka madaxdiisi. Warar soo baxaya ayaa daaha ka qaadaya in duulimaadyadii ka baxayay ama soo galayay gegida caalamiga ee diyaaradaha ee Dubai la hakiyay sababo la xidhiidha daadad halkaasi aad u saameeyey. Baadarigii maalintii dhoweyto mindida lagu weeraray isagoo khudbad ka jeedinaya kaniisada ku taalla Sydney ayaa shaaca ka qaaday inuu iska cafiyey ninkii weeraray. Haatanna warkii oo fidsan. Ta laga helayo gegida diyaaradaha caalamiga ee Dubai ayaa la sheegayaa in gabi ahaanba la joojiyay 207 duulimaadyo oo imanayay ama ka duulayay gegidaasi, halka 307 kaleetana dib loo dhigay sababtoo ah daadadka oo saameeyay dhabaha diyaaraduhu adeegsadaan duulimaadyadooda iyo degitaankoodaba. Mas'uuliyiinta garoonka ayaa kula taliyay rakaabka inaysan garoonka imaanin sababtoo ah xaaladaha aadka u adag ee ka jira, waxayna sheegeen soo kabashadu in waqti ay qaadan doonto. Roobabkan oo khaliijka ka da'ay iyaga oo wata dabaylo aad u fara badan ayaa waxaa la sheegay ilaaliyaha amnigan inay ku dhinteen inta la og yahay 20 qof, iyadoo la odorsay roobabkaasi in ay sii socon doonaan iyagoo duufaana waliba wata. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay go'aan ka gaari doonto sida ay uga jawaabi doonto gantaalada iyo weerarka diyaaradaha aan duuliyaasha lahayn ee Iran ay la soo beegsatay Israa'iil, iyadoo hoggaamiyaasha caalamku ay wali ku jiraan in ay ku dhawaaqayaan in colaadda la xakameeyo. Hadalkan ayuu sheegay Ra'iisul Wasaare Netanyahu kadib kulan uu la yeeshay labada wasiir arrimaha dibadeed ee Ingiriiska iyo Jarmalka. Iran ayaa dhankeeda wacad ku martay in ay ka jawaabi doonto haddii Israa'iil ay mar kale wax talaabo ah dhankeeda u soo qaado, iyadoo la ogsoon yahay dagaalkani inuu ka bilowday kadib weerarkii dhimashada sababay ee lagu tuhmay in Israa'iil ay la beegsatay qunsuliyadda Iran ay Dimashq ku leedahay horaanti bishan. Baadarigii lagu tooriyeeyay xilli uu khudbad toos ah jeedinayay ayaa hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii uu weerarkani dhacay, isagoo shaaciyay in uu cafiyey eedaysanaha weerarka geystay. Weerarka lala beegsaday hoggaamiyaha kaniisadda ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Sydney maalintii Isniinta ahayd ee 15-ka taariikhdu ahayd. Wiil 16 jir ah ayaa loo xiray dhacdadan, balse weli wax dacwada laguma soo oogin wiilkaasi, waxaana uu ku jiraa ilaalada bilayska oo isbitaal haatan ku haya. Xafiiska tirakoobka Australia ayaa waxa ay sheegeen shaqala'aanta waddanka ka jirta in xoogow aan badnayn ay kor u kacday 100%, iyadoo haatan 3.8 gaadhay bishii March, iyadoo waxyaabihii markii hore la filayay kor uga kacday. Tan ayaa markii loo eego bishii ka horreysay ay noqonaysaa korukac wax yar un kor u kacay, iyadoo tanina ay tahay ama bishii horreysayna ay ahayd 3.7. diyaargarowga Brisbane ee ku saabsan martigelinta ciyaaraha olombikada sannadka 2032 ayaa shaki la geliyey kadib markii halkaasi dood ka dhacday golaha sannadka lagu soo qaaday. Duqii hore ee magaalada Brisbane, Graham Quirk, ayaa guddida u sheegay inuu aad oolag yaabay qorshaha Queensland ay wadato ee ku saabsan in garoomadii horeete la adeegsado qaarkood beddelkii garoomo cusub la wada samayn lahaa. Senatarada qaar ka mida ayaa si cad u weeraray qorshaha Queensland ay ku wado ee ay ugu diyaargaroobayso, iyadoo la sheegayo in lacaga badan loo sii daayey balse aan wax tallaabooyina oo haatan wax ku oola aan la arkin. dhanka cimilada, maanta ahaana beef qorax weeye 32 ayuu heerka kulkuna yahay. Melbourne sidoo kaleete 17 heerka kulka ayaa lagu qiyaasay, shuuxax yar ayaana jiray maantanimada. Canberra ayaa sidoo kaleete 21 lagu qiyaasay heerka kulku inuu gaadhayo, iyadoo daruurana cirku uu lahaa. Sydney waxaa lagu qiyaasay 24 heerka kulku inuu gaadho. Brisbane ayaa 28 heerka kulku lagu qiyaasay, iyadoo horroobabna ay jireen. Dhanka haddaynu eegno sarifka doolarka, halka doolar Australiaanka waxa uu u dhigmaa 64 oo lacagta Maraykanka ah. Akharta hawda nagala xidhiidhay, intaasna waxaa noogu dhammaaday warkii dunida ee maanta.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.